Young Lisa, Don Drops, One Name Bar, see you, Mr. Soundbox, BBSK, That Boy, Dominique, Young Lisa. Wila yung for mami kwa chuli alone. Demo nola fulu anganishi mi afon. Wila kwa ta pressure kachelo amkon. Ufwile fe anipa ya mi on ma umfa. Wasa walanga shilipo. Dafu ngomulilo mufuna tawaka shimepo. Nalifika bali wano futicha kakushepo. Bako mwishi kunkalego kupema yepepo. Wangusha balenji tati dadi. Baku mpokele la upunda baby you wa back. Ukumfala kana tina liba nelaki. Mwani, I'll never turn my back. Kutandiza ma baby wa ziva. Niza kupasa fonse la fundalama na vamene ufuna big time. Futi wa ziva ndeva. Manigana ligeta, umundo wendo we uongu fam. Muli la buja tukono kalume we piam. Kapo yo wako pako yesu ni demo. Limbi ndebe pala wa iba pishemo.
Like the fire that burns in the rain. Like the sun that shines in the rain. My love is there for you. I will stand for you. I will fight for you. Like the pirate babe. Cause I'm your pirate.
Chalo chove nine pila. Yokosa kosa monga chela. Lavo bafuno tibela kusongela chila pepa tukufibula wela. Nga wakwataka wafya nda kwa fwa. Wakwataka wafya ula nga fwa. Tula konkanyo kuite mwachila mwushiku yukano. Sometimes tula laka stand for you like a pila. Luvulinga kulwila fenga chiko jizila. Nga walwala mayonine kama konga hila. Wasambela story abo bani na mizila. Tila kukute mwafe weka forever. Walikwate ya imela fulefa. Nukubepo ufikuliwe ninefa. Nangu nindu kujanya nda kwata na fifa. Kuita mama kila kwa mutima. Bila kumutima habano mshitima wankufuna na I do love you, baby. Wanga nimesema. Bashili wechi kala wino fila no kupema. Chiumba chisi yongo loka. Lafu si matembe nuka. Monga manzi se tipo ngoloka. You wanna make love, got a nigga zopa.
Like the fire that burns in the rain. Like the sun that shines in the rain. My love is there for you. I will stand for you. I will fight for you. Like the pirates, babe. Cause I'm your pirate. Like the fire that burns in the rain. Like the sun that shines in the rain. My love is there for you. I will stand for you. I will fight for you. Like the pirates, babe. Cause I'm your pirate.
For you I'll fight.
For you I'll fight.
And defend you from your enemies.
From your enemies.
For you I'm strong.
For you I'm strong.
Like the mountains that can never be moved. For you I'm a rock.
Ooh, yeah.
Dali. Baby, baby, I got to love you. I swear. I'll fight for you like a hero. Oomph. Jikala kwa munu ni sansama. Chite mwiko chilenga ni mpantama. Supporting mapila pana ya tantama. Kuna pita na pamulido na likumkuma. Badila kujisu pena mwona wakanguma. Baba chukuzi na ni mwona na wala kuchema. Patuna nukila baby wapatengo wema. I can get you na kubenga kwa walima.
Like the fire that burns in the rain.
Like
the sun that shines in the rain. My love is there for you. I will stand for you. I will fight for you. Like the pirates, babe. Cause I'm your pirate.
Male S.B. Cone, Mr. Rogers, DJ Fresh, I see you. Z Universal Street Fam, Guns Nation.
Hey, Mr.